Exclusive from soundup.co. Sims boy, alongside legendary comedian. I took funda abantu ekwesi.
KNB.
Oh yeah.
Records.
Na 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 na. Oh yeah. Na 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 na.
Violence on the beat.
Baby, you know it, that you are beautiful. Ukukulea,
ukukulea.
Ufuidepe wa hisala menso. Ufuidepe wa shinka na matwi. Mwila ufuidepo malela nda ambi. Nate awe mwani chupo niwe mwine, we mwine. Ukuchisunga niwe mwine, we mwine, we mwine. Ukuchikontolola niwe mwine. Paka bena umbi ala niwe mwine ala mandi na lesa kunta shi abe kope
we mwana nomba pana ukula na banobeta balingilo kufula pandu mchupo eva tuletelela mimone vyo pantu bale kusekela mumuti mabade fiati baka mipongo swela nga maupana na bale nuke baku mfila batile chupo cha bantu babidi uwa vudatu esa mukona ula na yo tatole umfako mukashi obe fintu alelanda noti fiati pantu newe mtu wanganda ichupo chiwa manga mudiko insansa noti umodi onse abano bulanda inefifine mwandi na funda kano fiamma tuiwe ngata wakwata.
Baby, you know it, that you are beautiful. Ukukulea,
ukukulea.
Ufuidepe wa hisala menso. Ufuidepe wa shinka na matwi. Mwila ufuidepo balela nda bambi. Ati awe mwandi chupo niwe mwine, we mwine. Ukuchisunga niwe mwine, we mwine, we mwine. Ukuchikontolola niwe mwine. Paka bena umbi ala niwe mwine ala mwandi nalesa kuntashi abe kwe
uchupo tamufa ikachochise uli mwana kashule ikalo wafuka tekwe batini nchiwa watumpa ati chupo felefa yokusunga ichupo chadishupo kusanga abano vevela pona kunganga ama jashi mukwata kuchipinda teo kusabankanya ponse pachipanda pandu chupo vecho wokala sebanya umundu takula kano fyokuisha uli ingile wapili famulilesa yonse pakula lole mutasha pandu chwakupela kwa tichakulisha.
Tola mama,
tola mama, ala mwandi nalenda kunja.
Baby, you know it,
you know it,
that you are beautiful. Ukukulea,
ukukulea.
Ufuidepe wa hisala menso. Ufuidepe wa shinka na matwi. Mwila ufuidepo balela nda bambi. Ati awe mwandi chupo niwe mwine, we mwine. Ukuchisunga niwe mwine, we mwine, we mwine. Ukuchikontolola niwe mwine. Dapaka bena umbi ala niwe mwine. Ala mwandi nalesa kuntashi abe kopie.
Kinachi KNV
Atitofunde fi
Records.
Ushu mfapatuno wana pafingi takomfu. Atiumuchishi kuchipuna Mr. Bonfire Mori. Mr. Lance.
Alex on the beat.
Cash Boy. Miss Pro, my producer. Lemon Dansang. Hamantis. Sims Boy. My, no doubt.